abakulira amasomero basatu mu district ye Kabale wano n'obwolekedde okubanga basibwa amadaala bafufuuke abasomesa gatako n'abalala bangi nabo abayitiddwa okulabikako mu kakiiko ka district akayitibwa District Reward and Sanctions Committee avunaanyizibwa ku nsonga ezo okulaba nga wabeerawo embeera ey'okunnyonnyolwa lwaki abayizi mu bitundu ebyo bakoze bubi ebigezo eby'ekibiina eky'omusanvu okusinziira ku ebyo ebyafulumizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebyakamaliza ekya UNEB gye buvuddeko akati amawulire Sseddume Lubogola Simba geetegeddeko galaga nti abakulira amasomero aboolekeddwa okubanga bakozesebwa mu mbeera eno be baamasomero ago agayambibwako gavumenti kyokka ng'ate gaakoze bulungi nnyo naddala ago agaalemeddwa waakiri okuyifunayo omuyizi ayitira mu ddaala erisooka gatako n'eddaala eryokubiri disitulikiti ye Kabale ebibaliwo biraga nti abayizi 1347 be beewandiisa okutuula ebigezo ebyo ebyatuulibwa omwaka ogweddo gwa 2025 ebyekibiina eky'omusanvu kyokka ku bayizi bano abayizi 2219 bo bayitira mu ddaala erisooka abayizi 1838 ne bayitira mu ddaala eryokubiri olwo nno bo abayizi 773 bo ne bayitira mu ddaala eryokusatu so nga bo abayizi 1373 bo bayitira mu ddaala eryokuna olwo abayizi 2206 ne bagwa so nga 508 bo tebaalabikako akati okusinziira ku avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyenjigiriza mu disitulikiti ye Kabale ye Moses Wenje Tumwe Jokye kwe kusinziira awo n'agamba nti abakuira amasomero ogo gano gatako n'abasomesa abetulubeeryo bayitiddwa okulabikako mu kakiiko ka disitulikiti ako akayitibwa District Rewards and Sanction Committee okunnyonnyola lwaki waliwo okukola obubi omwaka ogwo oguwedde awo nno w'asinzidde n'agamba nti oyo aneekuluntaza n'atagenda eyo gye bamuyise eyamwalula yaakusiriira.
We have teachers for instance who are supposed to appear before the District Rewards and Sanctions Committee I think on Tuesday and Wednesday. Those whom we have observed that they need to be disciplined, we submitted them.
This is what we are going to do,
so prepare for it if you are in that category. The number of drunkards are increasing. They are even addicted. They cannot work. They cannot teach. Ngenati owashanga oluhedi tisokunjolo kugandira diyongu now. This teacher is a drunkard. I don't want to. Now where do you want me to take you? Do we have schools which need drunkards? Then now, those are teachers. Suppose you are a drunkard head teacher. If you are a drunkard teacher, how do you handle your situation now? I know on that one you keep quiet.
Kakati yo musigire wakulira abakozi ba government mu district ye Kabale Robert Mugabe naye kwe kusinziira onagamba nti abasomesa be beetaaga okulabikako mu kakiiko akoogerwako be baba balemererwa okulaba nga waakiri bafunayo omwana ayitira mu ddaala erisooka n'eddaala eryokubiri era nti bano balambikiddwa bulungi nnyo gye balina okulaga babeere nga bennyonnyolako. Mugabe agambye nti disitulikiti eyo ye Kabale kyenyamiza nnyo okulaba nga yakola bw'etyo omwaka ogwedde mu bigezo ebyo eby'ekibiina eky'omusanvu n'agamba nti disitulikiti yaabwe eno yakka nnyo. Nagamba nti mu mwaka gwa 2024 disitulikiti yakwata kifo kyakuna mu ggwanga lyonna abayata ku mulundi guno ogw'omwaka ogwa 2025 byagenze mu kifo eky'ensanvu mu omusanvu akati agambye nti basobola kukkiriza kuswazibwa kuno n'agamba nti kyewuunyisa nnyo kubanga n'omuteeseteese omukulu mu minisitule y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo ye Dr. Kedros Tryagenda naye asibuka mu kitundu ekyo eky'ekigezi kwe kwongerako nti tebayinza kukkiriza kuswala kuno.
All head teachers that produced only third grades and four and you must appear before rewards and sanctions. Show cause why disciplinary action shouldn't be taken against you. Defend yourself in rewards and sanctions committee because you are paid monthly.